kubera
mauli ya mara government la zubu ila likirivu olomwendo kwa wabu kwa wafu nebuzi wukubongo gweyongi la buliruchi ya mugwanga kusunza kujulia tinakuwa kulie duwa ilo liebu tabika hewa kumi wabantu wa nagamante muendo olomwendo gweyongi denyo mchisela chino tupati halina vifuwe bakumi la bantu bano onagamante olomwendo guno chandi kosa nili mfuna vye gwange lasa vye government kusitu kila mugu wangu kuzi imbe vifuwe bila lewa kumi wabantu bano kwe torole gwanga lio na onamila vyo kode batongo za ripote kwata kumuendo guwa bantu mu Uganda yo mwaka nkumi bili abiri mwetano
Kwetaga ebitande bisingako kwetaga mu Uganda mu regions zaffe mu ma districts zaffe tutekeyo obujjanjabi obulinga obwebutabika tuwongereko buliyo tuwongereko tusobole okubeera nga tuweereza abantu bonna abeetaaga obujjanjabi buno nga tugamba nti obujjanjabi bwa bannaffe bano abawera ennemba n'obuzibu bw'emyenge n'ebiyagayaga abeetaaga obujjanjabi tebumala kubanga buli butabika yokka we twogerera tugamba nti mu pulaani eya NDP4 twateekamu nga Minister of Health nti tuwongere tuzimbe ebifo we tujjanjabira abantu bano mu malwaliro amalala mu region. Original referral.